wasaaradda cadaaladda ee Maraykanka ayaa si kala gooni ah shalay u shaacisay in la taliyihii arrimaha dibadda ee ololihii doorashada madaxweyne Donald Trump George Papadopoulos uu aqbalay dembiyadii lagu eedeeyey horraantii bishan Oktoobar, iyo in Paul Manafort uu muddo kooban ahaa madaxa ololaha doorashadii madaxweynenimo ee Donald Trump, iyo ninka ay shirkadda yihiin ee Rick Gates la soo eedeeyey. Maxaa lagu eedeeyey shakhsiyaadkan? George Papadopoulos waxaa lagu eedeeyey inuu been u sheegay dowladda mar wax laga weydiiyey sanadkii hore xiriir uu la lahaa shakhsiyaad xiriir dhow la leh dowladda Ruushka oo la tuhunsanaa inay saameyn ku yeesheen shaqadiisii ololaha doorashada, halka Paul Manafort iyo Rick Gatesna lagu eedeeyey in ay howl fududeeyayaal u ahaayeen dowlada shisheeye, khaasatan dalka Ukraine, madaxdii hore ee iyaguna xiriir dhow la lahaa dowladda Ruushka oo ay u shaqeynayeen tan iyo 2006 ilaa iyo 2016. Inkasta oo ay bannaan tahay in dalkan Maraykanka ay shakhsiyaad ama shirkado u adeegaan dana waddamo kale oo ay howl fududeeyayaal u noqdaan, haddana waxaa waajib ah inay caddeeyaan cidda ay u shaqeynayaan, isla markaana ay qaataan waraaqaha caddeymaha ee sheegayo inay howl fududeeyayaal yihiin. Sidoo kale waxaa Paul Manafort iyo Rick Gates lagu eedeeyey inay ku lug lahaayeen xalaaleynta lacago sharci darro ah iyo inay qariyeen lacag milyamaad ah oo ay ku shubteen bangiyo waddanka dibaddiisa ah, iyo inay labaduba inkireen markii arrimahaas wax laga weydiiyey. Dhanka kale, ma caddo inay eedeymahani ay fafaalo ka bixinayaan halka ay marayaan iyo jihada ay haystaan baaritaanada uu wado xeer ilaaliyaha qaaska ah Robert Mueller, balse xeer dheerayaal dhanka sharciyada ah ayaa filaya inuu Robert Mueller eedeymahani u isticmaali doono furfurka baaritaankiisa, isagoo laga yaabo in mid ama dhammaanba uu u isticmaalo shakhsiyaadkani markhaati ahaan. Haddaba sidee ayuu aqalka cad uga jawaabay dhacdadan ku soo korortay baaritaan la filayo inuu ku dhammaan doono madaxweynaha laftirkiisa? Afhayeenka aqalka cad Sahra Huckabee oo arrintaas ka hadlayshana waxa ay sheegtay in warbixinada la shaaciyey aysan ku lug lahayn ololihii doorashada iyo inaysan lug ku lahayn madaxweynaha midba.